ukisema ukibasekaya oyopenda mafasi benu oyopenda mafasi benu uyanyako I'm going to go to the hospital.